Yeah, yeah. DJ Slay. Ngatafuna tizikangana, auze nikuti nthawi ndilibe. Ngatafuna tizimenyana, awina mbambu ndilibe. Ndilibe, ndilibe. Awina mbambu ndilibe. Ine ndi majama yanga, tamangitsa haswa yanga. My own land, own purse. Nsandi batse puma zanu zika teka nsanga. I'm here to fight poverty. Buy a lot of property. Sikuti mwakati, mumi knows. Great man I wanna be. Give me the light, me wanna burn some cannabis. Uptown Nessa, me want me mama live. Make hits for the world like Burnaby. Me want it all, not just Batavi. Gata funa tizikangana. Auze nikuti nthawi ndilibe. Ngatafuna tizimenyana. Awina mphamvu ndilibe. 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 Awina mphamvu ndilibe. Ndi makalo saka juma. Ndipo ndilibe puma. Mvula ikagwa kuma uma. That's why me gas it up, got a few man. You'd fight poverty, not another man. Hits we a priest, like drop another one. Band leader, true, me na follow man. You'd have be wise up, King Solomon. That's why me work so hard for what's mine. Bad mind, I told you can land mine. Red eye, love your mother 10 times. Bad mind, that a funa tizi kangana. Auze nikuti nthawi ndilibe. Ngatafuna tizimenyana. Awina mphamvu ndilibe. 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 Awina mphamvu ndilibe. Ngatafuna tizikangana. Auze nikuti nthawi ndilibe. Ngatafuna tizimenyana. Awina mphamvu ndilibe.
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 Awina mphamvu.